mwana wankuba wankuba nze sirabanga yo akwenkana ne wange jesula yagala kuvayo nzije yo jesula wala iwanzita nemere yagana emere neula apetite yambula nanjagala nkusanga omwagalwa ewasibula olwo wala isibaka mama omutiba guluma sangu ogukwateko wala iguluma omutima guyoca guyire kumazi guole mama guyoca olai olai biruma biruma nga simoyiri mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimba ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba njagala kuwika olumu gwenobula nekuba esimu esimu yogwenenga mama mukwano wanzita simanyi kikusumbwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe jabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbwa ino laku neruma nekunonya gyoli yonna mama nobula emikwano nentuma negikugamba tenegamba mama gibula mukwano yanguwa yanguwomanye emikwano birumwa wewobere jesula manya nti nange jesula ndyenyo biruma walayi biruma sala magezi yomponye mukwano biruma ndota ndi nawe nga ndi nawe tulala mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimba ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba njagala kwewika owomukwano yanguwa yangu wadiye waka wagenda kuntama mukwano yangu wa sijafuna tu